kun sagale America ra galgala galgala sa'ati lama folakka da masaditti radio ni da fi television da nasini da hatu kopi afan oromoti kan kawajan tota dage fatota su dawato ta kenya ani tigistu gamete kawaje ayyana cubba barakana ratti finfinne da fi shawa baha ba turra gaba sakam kamsa kamsa yero hunduman tini diya tu qopin fayas da bare yegate diya tan wajin tura tura akuma yero hundumatu odutu asana basqadu morada
multane ordoto ta sagale america saganta afan oromo odu wangal gala kanakamnu kunoti jalkaba turban kana ke salam milen etiopia biya bakatani bahan magala danga kaba somalia bosaso ke satti dandi ratti mullacha jirachu nisani gabasa majira sagale america ti gabasani kuta afan somalia yusuf muhammad godanto nisun malif akabiya bani fi garam akade majidanu gafade jira
dalaga chudan Saudi Saudi dalaga dalagu
bakatto ta Ethiopia kana ke sa dokko akabi o ettimanitti halibiya ke sa jiru wanfokki sa ta efi imala bala kabesa ta e tasi suuda fi murtesu isani ibsani motumma Ethiopia balale fatani jiru
khadira kuti wanni rakoni biyaaze abiyini biyatirako ume bakachu biyaayanera
bakatto ni jirenya foyya barbaachu da fi nagenya isani tijjecha kara kana filatan yero baaye warren kara seeran alati namottan daddabar sanuni mirgina moma isani akkasarbamu kan bakka isani yadani ingahanu baaye akkaintane kanipse gabasni kun bakatto ni bala kana akkaubatan erejira
nagenyera
magalli bosaso godanto tafi bakatto ta biyottan galo galana yokan gal fistej jedamani be kamanuti imalanu fi bakka ijo akkata ni be kam waligalte nagenya motumma federala Ethiopia tifi bulkinta nanno Tigray gidduti tasifamen waranni motumma federala Ethiopia qibtata darbe jalkabe magala addigrati senu jalkabu isa kantiba magalicha obbola aketas famas kalipsusani gabasan sagale america mulgetas ba makalira gabase jiram kantiba magalicha waranni motumma mora isa kan kanan dura kesa senu isani ibsani bulkinsi magalicha tifi umnoni nagenya nanno ojisani idle ittifufusani sagale america tifi ibsani jiru jirata magala addigrat tokko waranni Ethiopia kara zalam bassati fi kara adwatini addigratin yemuseenu akkargan dioetti himanijiru jiratu magala addigrati sagalen america asofsi sebiro waranni yemmu magali chaseenu argu isani tv amma matti rakkini nagenya akka injireemani waranni motumma ertra garu wan eenya rajiru fi akagarabi yeisati deviu kabu kubacci sanijiru Oganagare arara kantani presidenti Nigeria durani Olusegun Obasanjo tibana ibsa madda odu financial time jeda mufi kennanin walwaransa kaba Ethiopia ke saturen namonni kuma ibbajata andu unsani akaino lebsani warani estra Tigray ke sa akabae himanijiru dubiman addablisumma ummata Tigray geta churadda fulati utari isani ratti giddu kana yada kennanin warani motumma estra ammayu Tigray ke sa akajiru ibsani garengamta Africa akadimichadi enyati ordo gafachuun isaanii beekameera kan ordofaa jirtan sagale ameerikaa sagantaa afaan oromooti hogganaan waldaa kaatolikii roomaa poop Francis biyya baha afrikaa sudaan kibbaa akka daawwachuudhaaf deeman sudaan kibbaatti hogganaan waldaa kaatolikii roomaa arkibishoop Stephen ammayyuu Martin Mula ibsuun isaanii gabaasameera Jaguran ala sadi ammashani barakuma lama abdiddami saditi Pope Francis ifi. Oganto nibro walda kristana katoliki Roma akasudan kibada watani kan ifsani mulan. Namotan biyati ke sati ke esani rabu kani jiran kumni lama. Magalo tabor, malakal, wa ubentu vitombora ke sajiran. Magala gudditi biyati jubba ke sati Pope Francis ini akawalargan beksisaniru. Pope Francis barakuma lama afkuda sagal. Yemu vatikan ke sati presidenti sudan kibba salva kiri ifi. Tiana isani re. ek machari nisimatan mila jarat ungatani garagarumma siyasat isani akawali galtena genya ojira olchani gafatani akaturan gabasamera Pope Francis sudan kibada wachu dafi kan karorfatan adolet sabaradar bekesa akaturefi imma egum safayatin sababa wal kabateni vatican dawannicha yerobirati dabarsunise ebsamera Warani motumota gamtomani Republiki Demokratawa Kongo kesati nagenya kabachisu ratibu bayejiru. Baka wala jumla argachuisa dubbihiman motumota gamtomani farahak hipsakin nanin beksisanijiru. Madewan warana naga egdutawa befachu dani dubbihimichi akajiraniti. Baka nyamambaje ramuti awala jumla argame kesa. Dubartota kudalama fi ijole wanja adabalati renfisi vilota afurtami lama argamejira. Baka biromi bogi jaramuti awala jumla argame kesa renfisi vilota torba argame. Musa, tubuhima motu mota gamtomani ibsaniru. Warani naga egdota motu mota gamtomani munusko jerame bekamu. Kana wala jimila kana argudandae, gare ngurmu hidatota kode ko jerame bekamu. Sivilo tarrati halillara wachajira chuisa, jirato tarra ode fanno erga argate bodata usa, farahake ibsaniru. Erga jia mudde barakuma lama abdiddami lama kase, Republiki Demokratawa Kongo kesati, bakke wanjugu fi mahagu jira munutti, sivilonni ibitokko sagaltami shana jifamani, jatami saddeet madaani, namoni saddeetami afurimmo umnambutamani fudatamani, akawali galate rakkinana genyana nicha kesa jirun, namoni milioni tokko fi milioni walakkataan, jirenya sani rabukani gargar sana moma e gacha jira chuisani, dubbiman motumota gamtomani ipsanijo. Balat iyara dil batad e ngaddani pal kesa dikak kabeni namo tanduan kesa la milen United States la mafim. Namo nibiro la makan United States kesa e yama jire nyan abbatata e kaban jira chuisani ministeri imma ala United States beksi sejira. Dubima ministeri imma ala United States need price motumma United States yero ulfata kala kesa karaka minu ne palin brad abbatchur afi akafe di kabu ipsaniru. Tiyari dandi kilesa ye tijadamu namo tantur batami la mafe e itugara bufatat e yara idle addunya pokahara jedamutti biya chajiru kufe namuttan kesa jiranu hundu duani jiru sababni bala sana malakata e qorachu dafi dabanni nagenya dandi killen sagamta europa fi dabanni fransai kambala tiyara qoratu ojjacha jirachu nisani gabasamera ojjattonni biya fransai umuri sorama bau ilal chise sera motumman base murmu dani kamisa arra hoji dafi barumsa akadaban ibsamera Motumman President Emmanuel Macron sirni biyyatti akka jabaate itti fufuudhaaf jechuudhaani kan kana dura waggaa 62 ture gara waggaa 64tti ol butuu isaa murmuudhaani waldaaliin hojjettoota biyyattii motumman rakkinicha hiikuu yoo barbaade abbootii qabeenyaa irratti qaraxa dabaluu qaba malee umurii soorama bahuu dabaluu hin qabu jechuudhaani mormanii jiru sababa mormii kanaatiin kamisaa har'aa tajaajilli baaburaa fi balaliin xiyyaaraa ammi tokko dhaabbachuu isaanii barsiisonni sadarkaa mana barnootaa adda addaarra jiran harki torba tanni hojii dhaabuudhaaf murteessuu isaanii hojjettoonni humna ibsaa mormii isaanii agarsiisuudhaaf jecha tajaajila humna ibsaa akka hirrisan beeksisuun isaanii maddeewwan oduu adda addaa gabasanii jiru. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjin turtii gaarii.
Yaadachiisuudhaaf qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaatiin feesbuukidhaaf yuutuub irratti akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira itti dhihaadha yaada keessanis nu biraan gahuu itti fufa gabaasalee kan itti ceena. Ayyaanni cubbaa guutummaa Itoophiyaa keessatti kabajamee olaraa kanneen amantaa kana hordoftan bagasiniin ga'ee jenna Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra sirna kabaja ayyaanichaa akkasumas immoo erga abbootii amantaatii fi hirmaattotaa qindeeffatteetti kinooti.
Ayyaanni cubbaa bara kana magaalaa Finfinnee hurufa boombiitti bifa kanaan kan kabajamaa jiru. Sirna cubbaa kana eebbisuudhaan kan jalqabsiisan paatriyaarkii mana amantaa Ortodoksii Tawaayidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaasidha. Hordoftoonni amantaa Ortodoksii 1,000 lakkaa'aman sirna cubbaa kana irratti qooda fudhachaa jiru. Ayyaana cuuphaa akka hambaatti sadarkaa UNESCO'tti galmeeffame irratti daawwattoonni biyya keessaa fi biyya alaa irratti hirmaatanii kan isaan jiran daawwattoota biyya keessaa fi biyya alaa irraa dhufan akkasumas abbootii amantaa fi hordoftoota amantichaa bakka ayyaanni kun kabajamutti argine haasofsiisne akka jiranitti ayyaanni cuuphaa bara 2015 yeroo itti nageenyi kaaba Itoophiyaatti bu'eetti kabajamuunsaa adda taasisa jechuudhaan nageenyi guutuu biyyattiitti akka argamuuf walitti bu'iinsi kallattii lixa Oromiyaatiin jiru karaa nagaadhaan akka xumuramu gaafatanii jiru.
Maqaan kiyya hayyuu kitilaa luba balaa mukunin jedhama ittaanaa hoogganaa mana amantii Ortodoksii Itoophiyaati. Dhalli namaa hundumtuu cuuphamee ilma waaqaa mucaa waaqaa akka ta'u kitaabni keenya waan ajajuuf dhiirri guya afurtama tuwar mo dwarti guya sadde tamati to pamde guya waqa taati kanjerud ogga ogga ran mo kabanyu ayanni kuni kan kitaba qulqulu rajrusun alaadan barresu fi dubisu ko hodon tain agar sisan yo kabanyi ittu namafgala ittu garida jenne takati kabanyi wanni kabajamu hukuma naga laftu namni ararabe namni tokotay idasa hina qamafi idanke yicubunke yakke nya waqamu kabajaji rach
I am Wody Marcos and I am from America, Miami, Florida. I am very happy to be here.
Makango Modi Marcos Anjama, an America, Florida rati. Azrachukot ba ingamada. Wan yero amakan onne ko kesetnet aga majru, jechotan lebsun dando. Anchu pa faisa kenya Jesus Christos kabajudak nasira. Ummani ada ufanna amantinisa ba ina matitola. Walaka wagazrana, walaka mo America jrana. Anaf Ethiopian biye kolama fara. Sernayani fanna ayana cuppa guya harrarat patriarki mana amanta orthodoxi tawaido Ethiopia abune Matias erga dabarsanin
Igzabiher sawun lemadan bezzi huneta sigellet sowoch
waqiyu nama fayisuf yero akasit mulat nutina monni debi mulachu Kristos if mal debisni anga amat kallati nut deema turre galmi isa dandi waqarra addate erga meram amma hundu nugehejra ifama wodin jenni qalbi jijirachu qamna araraf ifaman hundu bakasuretti debi uqabam wantota akasira wachu dawo kenyan ummanni kenya garmalimi damera kandarbi darbera amma garu yeroitti imman ummata hatofnu ta uqaba jiran ayan cuppa barakana magalaf finne hurfo bombi dabalate gutu biyetti bakke wal addaddat sirno sagaragratin kabajama akka ole odefanno bakka addaddati arganni numulisam gaba sagale amerikati sahaydamto finne irra
yana katara kale sejchu dafi akasumas mo cuba harra shabaha batu hara dembal ratgege femmo gabasan kenya galmo dawit hordofera akatan kabaja ayanicha bakasani addata u ifsera wajina jaqas
Kalisa ture gabijala bulti asmagala batu hara dembal ratti ayanni katara kanjal qabe ayana kana rattisi manneti namanta ortodoksi odulowan asdambal rejeran hirmatani jeran barsisa biniam tadele gidami amara marami qidus gabriel libatutti kindesa amana barnota lubotati
ahun yemnigenyew bezuwai batu yetsimkat baal akababar lay no yemnigenyew sifrawum behara dambal lay yetsimkat bahirin beilatu iyakabarnu yemnigenyew
haramayga kabaja ayana chupa batu targamna ayana kana si galana dambal ratti kan kabaja jiru ega kalesa tabata wanja maniti sagadati kafne bulchitota isaniti garaba kabulani gesne ayana katara akagarin kabajine tijira galgala sirnonne addadda erga gigefmani tumorani boda amammo ayana chupa tugegefmu jeda
አሁን ደግሞ ምእመናኑ የሚጠመቁበት ወደ ሃይቁ የሚወርድበት ጊዜ ላይ ደርሰናል ማለት ነው።
በርሲስታ ቢኒያም ወደ ለወንደን በልረጅነሽን ረከም ቦፈተን ጅራን ማንኔቲና መንታ ኦርቶዶክስ ይኩነን ቡልኪን ሰለለበ ሸዋፊ አርሲት ገማገመናን ባኒ አከያነ ከነከበጀንዱበተኒ አያነ ጩጳ ደንበል ኩንሲ አያነ ጩጳ በከካኒራ ባያደዳ አጅዱ
ባቱ ከተማ ልዩ የሚያደርገው በዚህ ባህራ ደንበል ላይ ነው እናከብረው ባሉ
ከበጀ ከና ወነ ደታሲሱ አያኒ ኩን ገላና ደንበል ረት ከበጀመ በከም ብራዮላልቲ ነሚደ ቢሻኒ ከሰት ከበጀ አያኒ ጆባከና ኩንገሩ ገላናው ማማ ከና ዋቃ ከሰት ዋን ከበጀሙ አደደ
ገንዳዋ በእግዚአብሔር የተሰራ የሚያስገርም የሚያስደንቅ ሃይቅ አላት
ህርማቱን አያነ ከናሲ አያኒ ቸት ገመዱይሙ ደረጀ ዳዲ ጅራታ መጋለባቱቲ
kan batu kuni wanti ade sagodu harri saatille harrasiritti ballada namni kami yu akkafede tirbe guya cuppa kan ni cuppa ma kan ke raccamus ni raccama kan mo kesan de medatu midata wantoni heddu baka wantoni koppina dadda sirittu nda sabni injira saba garagaraati jira sabab sablammi garagaraati dunanno garagaraati ra dufa sirritti namagamma cheesu
ogeesti dinagde marit tulus ayyana kan ratture
wanni nan arge tokofa hala kan ambishan ratti waita tabonni baye ka bajamun arge ne baye bareda baye midaga galgala yo waita tabonni le namonni fudani de man harara turre haradan barira mira da ka babe ka baye midaga wanni na daga me mazi yo nan jette oromia kesa tourism ida guddina misoma be dolenta baye na kajirani baye baye na kajirani da amma harri kun hara baye ballada odola baye qaba odola shadi wal qaba jedani tikannte mani baye misoma blafatau jirenya blafatau finfinne rafagenya injiru guya to kati dufte asitti bashannante bakadebe udagaltu kesatu ayanata gugudda akana kanarati oromon lafasat manasat kabajatu so dandau lafasat rabakabirat wambra barbadu da kandemu natti dagama ture kanaboda cuppa ayanu le garabrada balate oromia kesat bif addatae ko ifamia ka ujitamu dandau namon investigatu barbadanille oromian nano kamira yuchala nano brawan arge investment iraf nam harkisu da waradis waragurach harkisu da baqi gari akataate da kananar
marid bakkun amanta ortodoksi kesat tille sina kan kabuante fi qamni dimmi ilalatu marti retto jichu qaballe jichaneme commissioning tourism oromia ayana cuppa galana dambal kan begisu da fi ujitti jirachima nagga wadajo chana commissionary commission chati
aga ayana ci baye ho atri akalaldeti oyna ko chaalammo hawatu manta wanaddati sabin sammo ayana ci kan kabajemu jalqama madumati harudu marati jalqama haru marati rawata tukofani ga uwo magara kana ga fudate lalte karkara haru dambal rat kan dose taati dizaini magala baye baridate kan kabduda manni namanta orthodoxi mo odoluta shanan jiran natijiru odoluta rakaanit giddugala tokkot walargani achim bode gara dotti bokotan dotti argani fisana fatani tirufani bulani gana masamu gurum ta samu do manaman ta salati modde be nigalo chal ga agar sisnisa one at the special spectacle one at the kan argu dande su namni dufe kam martu baye gamada baye bashannana gafalalu kan amanta ta kana hoddo qofotunde kan hoddo ne leedo fe wan kan dal warbada turusoni biye kisa biyalas ufu nu barin gadda jal qafis ne gawgana ma irgamu momme barin gadda jal qafis ne promos gochu barana lako sadabale iraq ma biheti baradu fu mu kana cala ta ne degna
ittiana commissioner nagan commissioning tourism yoromia chupa galana dambal dabalate ayanuti awata tourism polan kambek sudafi kamule dimila lugulo jitajirachus dubatani jiran ግባስ ስለ አሜሪካ ፍልሙ ዳዊት ባቱ ደምበልራ
አንዳውቻፍ ደግፈቻተን ስለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ሮሞቲ አማ ሀገረ ቆጲ ቱርበኒት ጨና ቆጲ ፈያ ኢትዮጵያ ከሰቲ ተላልን ፈረድ ኩባ ግፍራከን ነማከጅሩ ኢፍሰሜራ ዶኩምኒ ግፍራ ማል መተድሬ ጀዱረቲ ጃለነን ዶክተር ኢሳያት ከበዳ ጉድና ዩኒቨርሲቲ ጅማራ ሀሶፍ ሲስቴቲ ገራ ማሪከኬ ፈሜደበር
ፕሮፌሰር ኢሳያት ከበደ ጉድና ዴቪኑ ከኖ ያቹ ከሰዲ መቃራ ዲዮ ሰገሌ አሜሪካን እዱገለቶማ
አሰነስ ዋና አፍሪካኒ ገለቶማን ጀራ
waye dukuba gifra okin afane ingilifan nizil sejadam damarin kenya harra dukubi kum malid
okunni gifra jadam kuni dibe virusi measles virusi jadam namat dukuda dibe daimani kesmat wakashani gadi jiran bare chekubu kesmatu biyo tugudda sajiran kesatti yechuda amma garu dibe kun dibe talali dan namarra ittifamu dandawu
Egaa akkuma himamaa jiru biyya keessatti dhukkubi kun amma ka'ee tallaaliin kennamaa jira jedhama. Mee haala jiru na ibsa.
Ragaan dhiyoo kana agarsiisu kan biyya kanaa daa'imman umurii waggaa 11-23 jiran keessaa dhibbantaa 54 qofaatu talaalli kana fudhatee jira. Kana jechuun kan walakkaatti dhiyaatan talaalli kana fudhannee jechuudha. Jarri kun immoo weeraraa dhibee kanaatiif salphaatti saaxilamoo jechuudha.
Talaalli kanaaf kennamu dhukkuba difiraatiif umrii meeqatti bara keessatti immoo yeroo meeqa?
Dura kan kennamu akkuma idileen dhaabbanni idilee addunyaa WHO'n ibsu ji'a 9ffaatti kennama ture talaalliin kun. Haa ta'uyyuu malee dhibee kana addunyaarraa kaayyoo balleessuudhaaf qabatan waan fiixaan baasuu dadhabeef dabalatee dhiyoo kana asii waggaa biyya 3tti illee ni kennamaa jechuudha. Fakkeenyaaf biyyi keenya Itoophiyaan 2018 as ji'a 9tti kennu dabalatee immoo marsaan 2ffaa waggaa biyya 3tti kennamaa jechuudha. Itti dabalataan immoo haala biyya keenyaatiin kan jiru daa'imman waggaa 5 gadi jiran hunduma isaanii bakka mana barumsaatti talaalliin kun akka kaampeeniitti kennamaa jira jechuudha. Akka duulaatti waggaatti yeroo tokko yeroo lama kennamaa jira jechuudha. Xiqqoo yeroo weerara koovid isaan hir'atee ture malee kennamaa jira jechuudha. Dabala isaanii jechuudha marsaa 2 kana malee.
Mucaan dhukkuba gifiraa yookaan niitiin qabame mallattoon agarsiisu maali?
Mallattoo inni guddaan qaama isaanii irratti kan yaa'u yookaan iskee baasisa jedhanii keessumattiyyuu gara qoleerraa jalqabaa deemee guyyaa muraasa keessatti qaama guutuu irratti miillaaf harka qabatee jechuudha irratti yaa'a. Dabalatee immoo gubaa ni qabaatu qaama gubaa fiiba jechuudha. Qufaas qabaachuu danda'u, ija dhukkubbii qabaachuu danda'u, qonqoof isaaniis keessa isaan dhukkubuu fi isaan madaa'uu danda'a jechuudha. Dhukkubni kun immoo yeroo cimu keessumatti ijoollee hanqina nyaataa qaban irratti hargansuu akka isaan sirriitti hin arganne yookaan respiratorii distireesi fiduu danda'a. Dabalataan illee yeroo dheeraa booda immoo ija isaanii irratti illee dhiibbaa fiduu danda'a jechuudha.
Maatiin ijoollee isaanii dhukkuba kanaan qabame shakkanii jechuudha yookiin waan shif jedheedhaan irratti yaa'a jettan kan ilaalanii maal gochuu qabu?
Egaa kun dhibeen kun jiraannan dafanii gara mana yaalaa dhaqanii wal'aanamuu qabu. Sababni isaa yeroo gabaabaa keessatti ijoolleen kun dhibee adda addaa yookaan kompilikeeshinii isaan quunnamuu danda'a. Keessumattuu kun sila jedhee infekshinii sombaa yookaan niimooniyaa fiduu danda'a. Kun immoo gaagaama lubbuu fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf dafanii gara mana yaalaa dhaqanii wal'aanamuu qabu jechuudha.
Ijoollee dhukkuba gifiraan qabamte fayyisuu hin danda'ama?
Eeyyee harki caalaan ijoolleen dhibee kanaan qabamanii salphaatti dandamatuu danda'u. Wal'aansi kennamu saapportiiv keer yookaan immoo wal'aansa dabalataa fakkeenyaaf akkuma isin jedhee dura warroota infekshinii sombaa qaban dafanii wal'aanuudha. Hir'ina nyaataa ijoollee qabaniif immoo wal'aansa isaaniif kennuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaachi waan dhangala'aa sirriitti haala nyaata isaanii gubaa qaama isaanii wal'aanuudhaan salphaatti dhibee kana dandamatu danda'u jechuudha ijoolleen dhibee kana qabaman.
Dhukkubni gifiraa hin daddarba taanaan karaa maalii?
Dhukkubni gifiraa baay'ee daddarba. Tarii dhukkuboota addunyaa kanarraa jiran dhukkuboota daddarboo jedhan keessaa kan akka gifiraa baay'ee namatti darbu. Saffisaan namatti darbuu tarii jiraachuu dhiisuu ni mala. Fakkeenyaaf karaan ittiin daddarbu keessaa tokko qaama waliin tuttuquudha. Hafuuraan darbuu danda'a, qufaan darbuu danda'a, dhangala'aa afaan funyaa keessaa bahu fakkeenyaaf hancufaan namatti darbuu danda'a. Dabalataan illee fakkeenyaaf namni dhibee kanaan qaban kutaa keessa jiru qufa'ee ba'eellee qilleensarra ture vaayirasiin kun tarii sa'aatii 2-3 booda nama dhufee seenullee qabuu danda'a jechuudha. Daa'imman waggaa 5 gadi jiran hundi isaanii talaallii fudhachuu qabu. kun maaf biyya keenyat keessumatti biyya guddataa jira walumaa qabatti talaalliin kun bilisa kennamaa gatii nama baasisu dhibee biraa hin qabu talaallii kana fudhachuudhaan dhibeen kun daa'immanittis namoota guddaas ga'eessota irrattis dhibee kan akka binne gochuu danda'a jechuudha. Dhibee fi gaagaa'ama fiduu hir'isuu danda'a akkas gochuudhaan.
Profeesar Isaayyaas Kabbada guddinaa gaaffii keenyaaf deebii kennitanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa ulfaadha.
Hordoftoota keenya gara mata duree lammaffaa qophii fayyaa har'aaf jenneetti dabarra. Innis weerarri vaayirasii koroonaa waggaa arfaffaa yeroo seenuuf jedhu kanatti Yuunaayitid Isteetsi gosa vaayirasii haaraa waliin wal'aansoo qabaa jirti. Chaayinaan immoo imaammata dhukkubicha ittisuuf baaftee turte diiguu ishee hordofee lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii dabaluusaa gabaastee jirti. Loorel Bowman akka gabaaseetti vaayirasiin koroonaa chaayinaa magaalaa Wuhaan keessaa ba'e addunyaa guututti babal'ate achis vaayirasichi bifa jijjiirrachaa fi garaagarummaa hedduu uumuudhaan erga mul'ate waggaa sadii ta'eera. Ameerikaa keessatti dandeettii dhukkuba ittisuuf jiruu fi saffisaan tallaalii cimaan argame jiraatus gosa vaayirasii bifa jijjiirratee fi baay'ee daddabraa ta'e inni haaraan qorattoonni waa'ee wal'aansa fayyaa dammaqinaan akka ilaalan taasisee jira. Yuunivarsiitii Jaan Hapkins keessa ka jiru kutaan waa'ee fayyaa uummataa barsiisuuf hayyuu qorannaa dhukkubootaa akka ta'an Dr. David Dowdy akka jedhanitti.
It's part of the Omicron larger family. But it is one that has really taken hold here in the US.
Vaayirasii haaraan kun gosa vaayirasicha Omicron jedhamurraa kan madde yoo ta'u as Ameerikaa keessatti bakka qabatee yeroo ammaa namoota dhukkuba COVID-19 qabaman 100 keessaa harka 40 akka ta'u tilmaamameera jedhaniiru. Garuu uummanni fi caasaan tajaajila eegumsa fayyaa kabiyya kanaa of eeggannoo sadarkaa olaanaa gochuu akka qaban akeekkachiisan. Chaayinaa keessa garuu seenaan jiru adda. Mootummaan imaammata dhukkuba COVID-19 ittisuuf baase eega laaffisee booda lakkoofsa namoota COVID-in du'anii baay'inaan gabaasuu jalqabee jira. Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa San Firaansiskoo jirurraa dura taa'aa kutaa dawaalee kata'an Dr. Robert Watcher akka jedhanitti.
So you have a population that mostly hasn't been exposed to COVID before and therefore very few people have immunity from infection.
Kanaan dura uummata baay'inaan COVID-iif saaxilame hin qabnu. Kanaaf namoonni tallaalii dhukkuba kanarraa isaan ittisu fudhatan baay'ee xiqqoodha. Gama kaaniin tallaaliin fudhatiin kanneen jiran yookaan tallaalii fudhatanii baay'ee kan isaanii hin hojjenne jiru jechuudha. Isaan kun ammayyuu akka imalan hayyamamaafii jira. Akkasumas daangaa waggootii lamaan darbaniif qaban dhiisanii bilisaan naanna'aa jiru. Kun immoo sababoota baay'ee nama mufachiisan keessaati jedhaniiru. Chaayinaan dhukkuba COVID ittisuuf imaammata keesse laaffisaa jiraachuun ishee kun amma addunyaa waliin caalaatti kan wal simu ta'aa jira. Kunis dhukkubi COVID-19 akkuma dhukkuboota warra kaanii yeroo eeganii ka'an sanaatti to'atamuu ni danda'aa yaadi jedhu lafa guddataa dhufeetti jedha gabaasni ergame. Kanumaaniin kanarraa xumura. An jaalannee gammadaati nagaatti.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya rasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dha. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
bilbila raf qabnu kan man tumurre ra ya da kesan email dan hornatbionis.com hojettanis kara media le hawasma kenyan branga hajinna egal producer kenyan gusuta mere kasmas tulala so sagale latera amante kasmas warad gabas hojettan hunduma wajin tawdan amaborot nagahan.